fandango hejo hebude sukabe yalla be kinno jande mabbe no holitiri Aminata Mbayga kinido kabar cantine le gulirde pam to motitun
nous avons
sapo e jeddi ekol min goldidata e sukabe jango mu e barata e ujunaji jeegom kanye temere jetti fa ko buri dun ujunaji tati e temere nay di ka fu rewbe pam neldan kalisi o do compte de cap kanye dun ewan ko manki ekol o fu
pour les repas scolaires
yimbe le hobbe no ngada imadraji li ngo hejo PAIS ardibe pelle jangnirede kinnoto kala ko woni sodugol nyamduuji to yure ton dugu file boore woni horejo CGS on don nokko
bo onde be
minen noddata yimbe kanbe defude min dokka be ledde kanye julbe ko be mankira fu min dokkambe som yaayi di fu ko soda fota ko be ngada list kamari mun ko hebete ga ko min ciotta sate mi den ciore feetew
denna suni di do somaji di waddama wonande CGS robe gurede pian dabare defande sukabe be
nanana to somi den ngara defude min pisan min ngaddan diyam min law yakkaake tafo min pudda defude so nyamdu ndu bendi min noddan directeur o wara ƴewa no dum haani feccirede sukabe nyaman fa kara le kenam robe njoyon defata gaaji nyanden fu amde altinere yaade aljumaare ledde gonle magasin o neban won ko manki fu min cioda miden jogi maruga
tobilike malo erebi
wattu midi sukabe nokuji yure emeler jallangu kinoto nyamdu e lesifa yambere ebe meltani sanne nyamduji di
nyamdu ndu ana weli so min koti cuudi min nyamata kasin feydu nyande fu mi den dokke nyamdu fa heewi ga joni min tili nyamde dum weli sanne min kari min nabanan kedde mun mira ko e amen Allah e payes mi den nyama saate be defa nyiri oro nyebbe na du maafi
wi jawaji to wi
di do kantin ngaji di na to sababu suka be jahal likol be kino dun jande mabbe
lay ya pidi
classe fu suka be temdere woni he bamde classe gobo fa yottade tato bo classe joyo bo kany e jeego bo bete fu suka mum buri beydade wakati yottino suka be mo fu darna hore mum ko nyamete ka handen illa kantin o wari fe suka be classe go ana nyama ga e min mbowni be dun
amir en gure de dun nan ko ni sanne fabaaji projet o fewde jamarande
bo passe be dem mo kanya
pass ana walla min lengeni amen ga sanne on ana lata sababu suka be jaha ekol be keba andal kantino buyti tiid Allah suka be jango be kany e saraabe ne be jehi ekol fu be nyaman fa be kara bibbe amen kany e taniraabe amen ana janga nafa mun waran yede leydindi
jamana bel
projet PAIS timman le ndudo lewru decembre 2022 ka jamare nokuji di na gondi hinade golle jardinier yalla joktitade kabar mudu sifaji faba goddi dun na wodi yalla fa hande sukabe hoyfube gondo le region o na hedro kuyam dum do timita yotre meden sukabe tous les enfants du Mali hande mo hebani en Fatimata Kujou gonno do to mutitun on jarma hedade yo enji yontre warore